DatimSafi.com.
Never the phone.
Jo. Aparusi merapa. Shaggy. Aproduce at your new tower. We are not cooking the mucha TikTok cookie mekula naulia. We must say at the mucha Facebook cookie mekula pesaya. We are not cooking the mucha TikTok cookie mekula naulia. We must say at the mucha Facebook cookie mekula pesaya. Ajo kwetu kesho. Picha ni uposti mtoto anaitwa Jennifer, nikamwambia mambo akanijibu poa, mara katuma picha moja amejibinua, siku sita katuma na kutolea, lakini paka sasa Jennifer hajatokea. Mekula naulia. We masela kide mucha Facebook kimekula pesa ya. We wanaku kide mucha TikTok kimekula naulia. We masela kide mucha Facebook kimekula pesa ya. Watakuja
Kinana wa makoni,
we misoko designer. Anakubali Kenny Chavela,
wate wa makalafela.
Awe boss baizo, Yesu.
Aplodius at your zutawa. Akuangwa makali kutoka kwa DatimSafi.com.